kutisia. Ya no masemu niyo, misisu na ema mpemiyo. Enipa fami neshiyo. Sika semia wanko wina yeka unini. Weti na sidia eseweni. Yankanchere wana jibwaji. Ene mekoba, mekoba, misaka mayu biyadaba. Ene mekoba, mekoba, misaka mayu biyadaba. Pusti ya pema sempa.
Sika emoja, moja, yaka sana nukrasa. If you want a rover, rover, you better find a kwacha. Sika emoja, moja, yaka sana nukrasa. If you want a rover, rover, you better find a kwacha. Inti uti asina yewe ye. Peji mwa wafanshebe ye. Fise ediku sadani urege. Asa man every time for be ready. Aya untoni agata afro yesu. Mi wasu mjo mitumishe mei.
Esho mwa cheki, esho mwa cheki. Enu mwa pechi, enu mwa pechi.
Esho mwa freedom, freedom obi afro shata. Kakraba show ubeto machebi, waya nye ukasa.
Show money, abrante don't show body. Sika emoja, moja, yaka sana nukrasa. If you want a rover, rover, you better find a kwacha. Sika emoja, moja, yaka sana nukrasa. If you want a rover, rover, you better find a kwacha.
Esho mwa cheki, esho mwa cheki. Enu mwa pechi, enu mwa pechi. Esho mwa cheki, esho mwa cheki. Enu mwa pechi, enu mwa pechi.
Sika emoja, moja, yaka sana nukrasa. If you want a rover, rover, you better find a kwacha. Sika emoja, moja, yaka sana nukrasa. If you want a rover, rover, you better find a kwacha.
Mm-hmm.